Shine on.
Lose.
Show G.
Yeah.
Shine on.
Laphezulu njengezinyoni zezula ngiyena uzola phasa shine njengenyanga ebusuku lezi zakwaZulu zininkathi sanyaka kakhulu and it's about time sokubathela ngenduku ngizi dala sigudla sibhala bevala inkosi sidudla mzala uzogcwala amasosha yamasha vula indlela isikhotha ziyasha sesiyavela wonke umuntu uyazi nzima ekasi amaphupho maningi impumelelo isikasi imali kumina ihlezi isemqondweni ingakho ngiphokophele ngiyoze ngiphumule ethuneni sithola kanjani uhle sekhoneni so khaliqhude sekusile tsothi vo noma inzima le ntaba kodwa sonyo imfihlo ukubekezela sofika noma sikaduka ngidinga ithuba nami
ngidinga ithuba nami lingakafiki ithuna lami bakho be giving a chance shine on shine on shine on ningi ithuba ngizabe Galingungabaze Fuck who be giving a chance Shine on, shine on, shine on
Peggy Langal Kanya Totsi Kapela Mantla Sanya Totsi No magne vungu vungu nga fall Ushisu nga fall Abanye bazo nyanya Totsi Nga bigiza Inkulu lenda Asoli tuba spatelo mtaba gaba Skabo mafele mpin Lae kampuze zemin Niki tuba ngeke ngidlale labo 17 Ngesinye isikhathi umzima buhlale emahlombe Kondweni akusekho sithombe nendlela ungeke uzwe ikhona Step by step ngihambile angaze ngijombe Step by step ngizambile angizange ngijombe Mina nale sick mfundisi nesono Mina nale sick shaka Zulu nomkhondo Still on my time zone Give me the chance and I'ma shine on On and on and on and on
Ngidinga ithuba nami lingakafiki ithuna lami Fuck who be giving a chance Shine on, shine on, shine on Ngidinga ithuba ngizabe Ngalingungabaze Fuck who be giving a chance Shine on, shine on, shine on
This remind me when I started I was hungry but I didn't even know that Nana imali but I didn't even notice Mbona manje when I'm looking at my throwbacks Oh yeah Never mind me when I'm wild Panty imali ngendlela ngeke bayikhole Lahambi pasi bayeke bonke balikhombe Niqhubeke nishaye ihlombe Eshufini osimali ihlombe Yeah And oh my god I'm loving this Abanye bathi siyobona ngamabi Abanye bayangibonga ngakafi Abanye bathi boya singakafi
Esakho noma kanjani Kanti imali thola banjani Kanti abaholi bona baholi Kunini mina ngisho ngibo ngizo Ngidinga ithuba nami lingakafiki ithuna lami Bakho be giving a chance Shine on, shine on, shine on Ngidinga ithuba ngizabe Galingungabaze Fuck who be giving a chance Shine on, shine on, shine on